Villain of discipline, I talk in dismin. Sletty shots, quirky wise, coin your big screen. Nasaka ching ching, na funya big things. Cause, near what ones, I'm ni shush mim. Mini strike when you kill your quit to kiss a nyav. Mini fighter calling boom, kwashikisha dab. Tight time when you be yours, it's so me's a puff. Come by so corn, I'm looking it, I'm in a rap. Nanki time at 16. Oh, hata nyingi bars, na gushiwa G strings. She linger, hata bras. Mix a shango nyingi applause, pitch and pambim ding, of course, the time, but corner king of flows at Babi wa chape pa. My bling bling, me waga spring the van in me jama ditin. Kichwani mengi sa, na napo we win. No na machwa chin chin, come on sakwa kingpin. Me na hason twin twin. Haters wanna know na wise yalegeza. Man, no pasku puzo kama hauna chapoteza. Na hata kani feel the nyingi, nita shika na kutekeleza. Yale msingi kila dakika. Naikumbuka shida mavumba nkishika na asafisha lonchafua. Walono mbea njana alisha na kwenye nyu. Walona ngusho loliza na fute chozo. Walono dhulumu wakimkopa na leap of course. Kero za kelele nazijua. Na so kila kinacho kusongesha mbele natua. Sure. Kwani haujawek gome wana begza gari pindu kwa mlimani. Au kwenye speedy kali na viginge vionekani. Kapona jile duwa za wale witness kwanjia. Kumusu mdaifo kukere yoni weakness. Mambo yaje bila force vyo kipozo tanywea. Na kwangu uhuru so chochoche kautomusu kosea.